cogulliɗi na yawta bawɗe jambare nde e leydi kuji kewɗi leydi ndi ka ele haalaji yimɓele yogaɓe to Ségou e Bamako on holtiɓe na cooda ɗum bangal sababuji kewɗi
lumi sowona liɗɗi mi watta e maafe yalla maafena ana wela saabu ɗum en jaafi ɓuuri tew homo fo ana wawi ñamde liɗɗi na moyiri tawa torra fo hewta ɗum ko naari bangal cellal le galle amen liɗɗi tan ɓuuri hasgude e ñamde to minen ga Ségou mbeɗa heeɓa liɗɗi lubbi joni ɓuuri duɓi ƴaɓɓiɗi ga hikka liɗɗin cokmu heewi sanne kilo goto yogade ana cotta ɗum 100 ga arano ɗum 500 e buɗɗi deɓe sappo
limal ɗo so ñamude ma ɗum so yeeyude liɗɗi ɗi ko ɓuuri hewde sifaji ɗiɗi ma kecci ma baylitaɗi no holtiri julaɓe ɓe e wi ɓeɗo julaɓe jooɗiɓe kuccala e kajolo ma ɗum kay keɓal ana e golle o jaati tellaji yogaji e tawde foof
cotto liɗɗi gelli kajolo mi heeɓi hunde e cottugol ɗi liɗɗi ga samoji liɗɗi ma fo ana wawi bonde ɗum natantoma tiɗalla min kay jooɗimi mi heeɓi kulle fo e cottugol liɗɗi min mi fuɗɗigin gollal ɗi liɗɗi ga ñalnon hannden miɗa yetta allah mi heeɓi kulle fo ko hasagin e muɗum mi wawi jaati mi mahi galle min kuccala jooɗimi liɗɗi cottami miɗa heeɓa hen hunde liɗɗi amen fo kodiyansi ƴiwata min mi cotto liɗɗi mi heeɓa killen ɗum cottugol liɗɗi ana jogui nafa sanne ga watti tan min courant joni ɗum heytini tiɗalal kewɗi le golleji amen
bargal liɗɗi lollirgal pisciculture na yirwi sanne ɗiɗo wattuji ɗi le mali si liɗɗi ɗiɗi goodi bangal muɗum keɗɗana Elhadji Samake mo golle muɗum yo margal liɗɗi
mene projet amen golleji muɗum ko ɓuuri hewde mum foof gollal liɗɗi tan watta somi heeɓi liɗɗi debbi tati mbiɗa wawi hokkudamen liɗɗi kewɗi fa heewa samoji meɗa wawi cottire ko yaata ɓuuriña sappo ɗiɗi e muɗum gollal muɗum ana tiiɗe saabu sa wala bawɗe so wala nokkuto jiyan heewi margol liɗɗi ɗo yaafa margol liɗɗi ana jogui nafa sanne le keɓal leydi meɗen ni hewɓe an hana fijoɗ ɗi golleji mene mi heeɓi hen hunde fa woodi
yala hucande hoore golle o no fewiri batu mawɗo waɗama Bamako ɗo ñande alkamsari nogo ko décembre kiloɗiɗo gol ñalaɗe hersanade liɗɗi yo yalla lamɓiɓe ne gatta hakkilo sanne yirwere oɗo golle o keɗana chaque mar jawri mayga horejo kala kiniɓe kabaru liɗɗi
le golleli liɗɗi le leydi mali mi wawmi cotti ko yaata tonnaji temdere ɗum yirwini keɓan leydi yaada yeeso sanne naata hen saabe jaade sukaɓe jogalɓe ko hewɗi heeɓe golleji ko yaata million joi sukaɓe ɗo heeɓi gollal sa ƴeewi hannden le yimɓe temdere foof yimɓe jeɗɗon ana waɗa golle liɗɗi le leydi men o ñaman darnaɗo ne inde golla liɗɗi ana jogui nafa fa wala seeɗal dabiɗa han feere yalla ɗi golleji liɗɗi ana hokkin hoore fo hannden le temdere foof capanɗe joyi e yimɓe golle
yalla kabaru liɗɗi no nafa leydi ndi dunken ɓe ne darda laamikoɓe ɓe wattani ɗum hakkillo sanne saabu nafa ana hen sanne bangal keɓa leydi ndi no holitiri Oumarou Biti Bali dunke keɓe
gollal liɗɗi ana jogui nafa mawɗo do kabaru keɓal fattade kabaru ñamiriji ɓeɗa hani fiɗe dabiri fa hannen yalla golleji muɗum ana huncina hoore ko nafata yimɓen ɓeɗa hani fiɗe dabiriji yalla golleji muɗum ana huncina hoore fati daro fe
saabi rafidenagu awoɓe nokkuji kewɗi leydi ndi keɓata ko hinnadi golle mabɓe no haniri e wi seeɗa fuji